Esponja. Oh, na 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 na. Asante Mungu Baba uliye mwema, nimeiona siku nyingine ya furaha. Hali sio hapa sio njema, wakuniponya nipata tachembe ya furaha. Mano sazo nanitegemea, na nakaribia mikuitwa baba. Na minduguzo walwegemea, sina kitu mechalala nimevaba. Uniepushe mabaya dunia, asije nikumba. Napiga goti kuchungu nalia, ninusuru Muumba. Elimu sina, mie kusoma sijasoma. Na mina saka njenge shima, mina kuma juala nchoma. Ni wewe peke ndo najua, ambele yangu na nyuma yangu. Mie mpweke ndo mbadua, ababa fungu waridhiki zangu. Oh, nashukuru baba, pumzi unanipa, maisha naendelea. Ila kingine baba, nadharirika, umzigo na nyelemea. Baba, niwewe baba, niwewe ndo msada. Niwewe, niwewe baba, niwewe. Uniepushe mabaya dunia, asije nikumba. Napiga goti kuchungu nalia, ninusuru Muumba.
Sound.